fi la leeb jógee tabbi birgeej
ku ko njëkk fon tabbi àjjana